kwa Marekani.
Now imagine you're an American man working in Kenya. Your secretary knocks on your door. Tell her, come in.
Karibu ndani.
She introduces a new colleague, saying, this is Mrs. Hamisi.
Huyu ni Bi Hamisi.
Tell her you're pleased to meet her.
Nimefurahi kukutana na wewe.
How would she ask you? Where do you live, Mr. Martin?
Unaishi wapi, Bwana Martin? Unaishi wapi?
Answer, I live on Wabera Street.
Ninaishi katika njia ya Wabera.
How does she ask you if your wife is here?
Mke wako yuko hapa?
Tell her, no, she's not here.
Hapana, yeye hayuko hapa.
Referring to you and your wife, how does she ask, how many children do you have?
Mna watoto wangapi? Mna watoto wangapi?
Do you remember how to say, a boy?
Mvulana. Mvulana.
Say, we have one boy.
Tuna mvulana mmoja. Tuna mvulana mmoja.
The boy is grown up already.
Mvulana ni mkubwa tayari. Mkubwa tayari.
He's not here.
Yeye hayuko hapa.
He lives in the country of America.
Anaishi katika nchi ya Marekani.
Now say, a girl.
Msichana. Msichana.
We have one girl.
Tuna msichana mmoja. Tuna msichana mmoja.
She's grown up already too. Literally, she too is big already.
Yeye pia ni mkubwa tayari.
Using the short form, say, she lives in America too.
Anaishi Marekani pia.
The children are big.
Watoto ni wakubwa. Wakubwa. Wao ni wakubwa.
With emphasis, how does your colleague ask, where do they live?
Wao wanaishi wapi? Wao wanaishi wapi?
Where are they?
Sikiliza na urudie.
Wao wako wapi? Wako. Wako wapi?
What's the word are, or are located, when talking about people?
Wako.
Notice you use the same word to say your and are located. How would she say your children are big already?
Watoto wako ni wakubwa tayari. Watoto wako.
Tell her they are located in America.
Wao wako Marekani. Wako.
Now your colleague says, we don't live in America, but